Onani chitunzi-tunzi cha chisanu ndi chiwiri. Dzuwa ndi mwezi zimirira. Yoswa chapter 10 verse 1 ufika pa 14. Anthu ochimwa aku Kanani anayamba kuopa Israeli. Mitundu isanu ya Akanani yanadza kudzaputa Israeli. Koma Ambuye Mulungu anati kwa Yoswa, usaope iwo ayi. Tero Yoswa ndi gulu lake la nkhondo anakamenyana nawo, ndipo mitunduyo inathawa ndi mantha. Ndipo Mulungu anagwetsera pa adaniwo mvula ya matalala ndi kupha ambiri ayiwo. Nkhondoyo inapitirira tsiku lonse, ndipo Yoswa anati, dzuwa imirira. Ndipo Mulungu anayimitsa dzuwa ndi mwezi tsiku lija, mpaka Israeli anatsiriza kukhawulitsa adani awo. Kulibe tsiku longa lomwero mpaka tsopano. Mulungu anathandiza Israeli kugonjetsa mitundu yochimwa ija ya ku Kanani. Abwenzi, tisaope munthu aliyense kapena kanthu kalikonse ngati Mulungu ali pambali yathu ife.